sijafata visiti. Nimefata upendo wa zati usijiti. Tunabari nao
visoko,
sisolevo zao
mapopo.
Toshindani nao
watoto
watupoteze. Baby basi wenda mfoni. If you like that show me. Kama uko mbali call me. Usiniache lonely. Baby you're my moonlight. No I'm moonlight. Baby you're my moonlight, you're my moonlight. Baby you're my moonlight, you're my moonlight. Baby you're my moonlight, you're my moonlight. Baby you don't do me like a Johnny. Ugatu panga foleni. Uzi yomi zizi ya zangu. Ukaite sakiri yangu. Tena wendo chewa chanda changu. Unanitunzia siri zangu. Baby basi wenda for me. If you like that show me. Kama uko bali call me. Uzi nyache lonely. Baby you're my moonlight.